waliwo abanamateeka babiri nga balwanirizibwa eddembe ly'obuntu nga basazeewo okuddukira mu kkooti enkulu enkulu ekiwayo ekiwulira egyengasse kuvunaana gavumenti ya Uganda olw'okuggyako intaneti kozesa okusalako emikutu gimugattabantu awate abadde gobera mateeka mu kiseera eky'okulonda kidiridde internet okusalibwako okuvangira ku 14 ng'enkeera kulonda n'okutuusa olunaku olwali emikutu emigattabantu teginnaba kudda ku bulungi. Kino kyakozesezza nnyo obuweereza obwetagisa internet okuli obwa bbanka n'enkola eyakutambulizaako ssente ku masimu mu nteekateeka eya mobile money. Banamateeka bano okuli Michael Aboneka ne Raymond Ampaire bagamba nti okusalibwako kwa internet kwafiiriza abantu bangi era nga kwabadde kutyoboola eddembe ery'Abannayuganda nga bagala gavumenti eriyirire abaakoseddwa era kooti eragira akakiiko akavunaanyizibwa okuweereza naddamu by'empuliziganya obutaddamu kuwa kiragiro nga kino. Wabula omwogezi wa Uganda Communications Commission Ibrahim Bosa agamba nti beetegefu okwewozaako mu kooti wakati mu kunyweza ensonga ezajjisizzaako internet.